they blow, they blow, they blow. One, one, one.
Sikia ya mtoto atapata, nijenga once again.
Blow
one touch. Otondo, 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 eh. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Otondo, 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 eh. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Haya, tabia za umalaya likuwa nazo toka kitambo. Ukilisema vibaya mweza kondo unanipa mabango. Napendage kuchojoa kusaula watu waone mambo. Vigodolo unikosi wananitaga mchawi jombo. Hiyo ndo tabia yangu napenda kulewa. Mtungo ndo akshi yangu napenda kushea. Wana wako ndio wangu natembea na masela. Michezo ya kwa palange naipenda siopoa, eh. Nimepita na mibaba vibabu mpaka miaka tisini. Na nilivyo namba nane usiombe nikivaa kimini. Kijora ndo siseme mambo yote ya kwa zalani. Wanamwagaga mapene kudanga ndo habani ya mchini. Otondo, 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 eh. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Otondo, 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 wewe. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Tabia, 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 tabia. Mamalia, mamalia, mama. Oh, mamalia, mamalia, mama. We mamalia, mamalia, mama. Oh, mamalia, mamalia, mama. Tabia za kutuzana, mchezo pesa ifata ufatu. Nilivocheze shuhuli, kausha damu ipo wapi nikope. Na misifa kama duli, na jambo langu kijola ukate shoga. Wanakumaga manguli, wananiteka ya gusaulasi. Wananiita misibuza, na kichafua na baruza. Kiuno ni shanga mezi jaza. Wechula maji utumbo ndaza, eh. Sigomba ni mabwana ila sika ikinyonge. Kupigana kusutana hapo ndo tanitia wenge. Ukileta kuchambana weshoga wana wako mchunge. Mfanyia umalaya uwezi sema situ kufunzi. Otondo, 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 eh. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Otondo, 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 wewe. Naipenda michezo hatali nimezaliwa nayo. Tabia, 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 tabia. Ushanjua minani, eh. Nauliza what my name. My name. My name, my name, I wait deep low and touch baba. Salute manager, my left is a big boss. Shimami, much respect to tester. Kwa heshima, awe Musa Zewani Moko. Awe mwanangu Juma Jamali Jaimada. Macho,